Yeah. Young Blazer on this one. Don't shit.
ZanuMusicBlog.co.
Yeah.
Kalanda, new music promotion.
Palo aya ya fika nshale kelele ya pite Ndepala uno mwaka newo paka fye mpite Na fida batila fya shupa paka fye mchite Denemo vifada paka na newo nkafikirishi Ajikrea tu profesai ya fika mapalo Aya kuba kofeneka inepachalo Batila takwavo mtu wavaraishas Bademi lomba mweka tula deriva us My name is Donji, I declare to be the one No tukusha ila ndelo mbo kuba number one Na pari ya mule pala bambi mumbi kepwai No tukusha ila ndelo mbo kuba number one I prophesy in the pitapa I prophesy in the fio wafiru ande chitapa I prophesy ukunsaina ni duo tan shiletina valensaina
Nagurahisha mabenzi Nangunina mama zitekite mabonzi
I wanna switch up, wake up, manja kumwamba Wanna be the best, not if you wapanga Uno mwaka we susu hapa kupisha Nangu finger shupa shani hapa kuluisha I will fight for my own freedom to the best And do what people most like
Natula sana
Apo kuchula Yes
Natula sana Natula sana Natula sana Natula sana Natula sana Natula sana
Yeah Everest is coming to end Yes Don't cheat in the building Oof Yeah, fintu vyari kwa samzeti Batikuwa vemuize whereby Mtu amepera kumwa ili ya ini vifuti And big shout out to Makito for giving us this opportunity Ya kwa watu tuwa imba kwa mchini mwezi jini vifuti Yes Thanks big money mashifu We out 2020 ni yaki Shani ya bo Josie Beats, Owiz,
Kalanda, your music promotion,
Navambia, your team Akbado, Zanu, Sing his name, Navambi, we done.